A se trepe ke pina tsa kokase e fo tsek sa tlang ke metsa karase go pontekele di phiri tsa malase se pedi nyana ke tle ke ntse babalasa show me humonize show me humonize show me humonize show me humonize a se trepe ke pina tsa kokase e fo tsek sa tlang ke metsa karase go pontekele di phiri tsa malase se pedi nyana di tle ke ntse babalasa show me humonize humonize show me humonize, show humonize, show. But the monate ke monate ga phone ti me. Sony we need control your living. Popo yipidit, wanona kitile no monyobela. Why you sex the girl? Awa no monyobela. Why you sex the girl? But the monate ke monate ga phone ti me. Sony we need control your living. The popo yipidit, wanona no moño bela, everybody why you sex the girls? Oh, no moño bela, everybody why you sex the girls? Hey,
wonku mutsega ikokota le piano angazi.
Ubani?
Wespeteba.
Ubani?
Faisa. Faisa. Maphorisa ngisize ngikhuluma iqiniso. Iyo lengo siyafuna. Faisa! Faisa! Amanu maphorisa!